ndibadwire banja lochepekera mwina nkanakula pa chinyezi nkanakhala osochera opepera osokonekera mfana olephera sinkanadziwa nkomwe mukudya thukuta muli kukondwera munalola ndinyozeke ndiyanzanga omwe ndipome mkabwera ndipo ndiyika pomwe sindinali nkomwe ndimomwe nafalikira nsanje ndikuchitipa nkomwe ntonga paka kufirida ndiyalomwe omwe kulola tizifutika ili ndidala lanji kulola ndisipeke mtima zinandilimbitsa mtima munalola ndicholinga zochuluka kundipinga zopinja kundipinja koma osapinjika lelo mwandiyika pena takumuda kukwana iyi ni nthawi ya wena tafutika kukwana ni nthawi ya wena nthawi yathu ya wena yakwana ino si nthawi ya wena nde musalole pasi literereke musalole adani andiseke madalitsa wandi anu siudolo wanga sosese ndizano sikuthekera kwanga mutafuna mutholanda koma musalole ndikafunta nemayesa zanga chonde musalole ndionetse ena olephera chonde musalole zolola zilolani zinazo musalole mesa ndinu mwini